memo wajinin macafa keenya sakurra tokko farra kanjir wajinin lal ega erga kanate yebode seseran bakate garamana yael deme ega yaeli fi seseran wan furma qabanif garamana sani deme kan okatebo da achiti bakate ega dabbi saatin kan kee erga achige yebode riba sarafe uma tokulle ndago yuture ega erga riba sa rafe bode yel waniti madoshati rukutu fi sibila arkati qabate matasa gubbaru kutura gara saatitti sigte ergaach bire sabra gesse bode mismara fute mismaran matasa lafojin gadiru kutte ega yero baraq sesira lalu gara manatitti dufu manasa kesatti mismaran lafarati gadiru kutame arge gaa obbolee wanku namichi kun fira jiree gara saanititti baqachuudhaatti deeme haa ta'u iyyuu malee iddoo sanitti akkuma deeme du'umati seege arras immoo waan tokko tokko nuuf gaariidha jennee otoo laphee keenyan itti namaniin ookaa akka fira waaqayyoo ta'uusaa otoo hin beekin deemne rakkoo tokko tokko irra bu'uu hin dandeenye kana hundumarrayyuu beekuu kan nu barbaachisu gooftaa yesuus duwwaan akka fira keenya ta'e waaqayyo duwwaan akka garaa keenyatti dhiyoo ta'ee fira keenya ta'e beekuu nu barbaachisa ega namarratti of ganna ta'an amantii keenya namarratti ganna ta'an namni amantii keenya nu jala cabsuu hin danda'ata garuu yoo waaqayyo irratti kan amannu ta'e waaqayyo itti kan of kenninu ta'e rakkoo nurra ga'u hunduma waaqayyo nurraa deebisuu hin danda'a.